الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يبزواجك والله يبينجر بياتو والدين وابتون دي وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها وتسألوا من يشموك وشيمو تتسوى ربما لا يو kigambo kikulu eky'okwebaza ebyengera yenna akafuwalira Allah Allah amukendeezaako ebyengera awakanya ebyengera Allah byamuwadde Allah bimukendeezaako yeebaza Allah Allah yatulaga nti la zidannakum buli yeebaza Allah Allah amwongera tumusaba Allah sibyengera naye okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aganda banga basiraamu tuli mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin ennimiro z'abalongoofu era nga tuli mu kiyitibwa Babu Taqwa twayingira omulyango ogulaga abaana adamu okutya Allah tabaraka wa ta'ala bwe mulyango bwe twayingira era nga Imamu Nawawi rahimahullah omulyango guno yagutandisa ne ayati empitirivu mu Qur'ani yaleetayo zino omuli aya jojosanga mu suratul Maida وتعاون على البر والتقوى عند رجاج سلام سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته عند رجاج سلام سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عند رجاج سلام سورة الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم نندل أن تتلفوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال أعظم الشرح يا شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بيليا شرح رياض الصالحين طلب مروني وقويت آية جطلب كيش توندو شايو والله تبارك وتعالى يتقام بأنت يا أيها الذين آمن nyokuta ya kukowola abange mwenna abayitibwa abakkiriza twalaba nti singa Allah ayita abakkiriza abayise n'abasiraamu ittaqullaha muti Allah fattaqwa ekikiyitibwa taqwa fi'lu awamirillah wajitinabi nawaihi kola ebyo Allah bye yalagira n'okwesamba ebyo Allah bye yaziiza kalimatu taqwa kyekigambo ekiyitibwa okutya Allah oli wakola ebyo Allah byayagala abamutidde abazze okusaala batidde Allah abatazze kusaala bajemedde Allah kyovala bera obujulizi tujja bulaba wansi eyo nti omuntu wabatidde Allah subhanahu wataala bingi byafuna ngaomutonde okwegasa wano mu duniya ne ku akhira, ate bonna abajemera Allah bingi ebibatuukako nga bibakosa wano ku duniya ne ku akhira. Kitegeeza okutya Allah buli muddu aba yeyamba yekka, oba toyamba muntu yenna, wabula oba oyamba mwoyo gwo okola ebinaagugasa wano ku nsi ne ku akhira. Idhan mu aya eyo Allah yatugamba nti waqulu qawlan sadida, twalaba ekigambo ekyo qawlan sadida qawlun sawab, byebigambo ebirungi. Wahuwa yashmiru kullu qawlin fihi khayra, kitwaliramu buli kigambo kyonna omuntu kyafulumya ku lulimi lwe khayra, nga kirungi. Sawa'u kana min zikirillah, kakibeere kujjukira Allah, kuleeta azikar au qira'atu lquran, oba okusoma quran au min talab lilm, oba okutuula wansi n'oyiga eddiini okunoonya okumanya, au min amr bilma'ruf, oba oli alagidde kirungi, wannahyu ani lmunkari, oba oli aziyiza omuzi omubi, au min kalami hasana, oba omuntu okwogera ebigambo ebirungi abantu bye basinga okwagala. Eddagala ku bigambo nabbi waffe yalituwa, nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatuwa eddagala ku lulimi oba eddagala ly'ebigambo. Kyeyagamba nti man kana yuminu billah, yenakkiriza Allah wal yawmi al akhir, nakkiriza olunaku lw'enkomerero, falyaqul khayra aw liyasmut, kiddiiriyo okubeera ng'ayogera birungi, bw'oba tolina birungi byakwogera, au liyasmut, sirika asirise teyejjusa. Azikali bw'oba ng'olaba tosobola zireeta, tosobola kusoma Qulaani, tosobola kuleeta istigifaaru, tosobola kulagira mpisa nnungi, tosobola tuula wansi kuyiga ddiini, kugendako mu bitabo by'abamanyi n'osoma nogala leero nasomye ekitabo bwe kiti, leero nasomye kino, leero nasomye kino, oba tosobola kubeera ng'oziyiza bikyamu. Baka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aw liyasmut, sirika. Suila sallallahu alaihi wasallam, basahaba babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam, aktharu ma yudkhiru nnaasa annaara, bintu ki ebigenda osinga oyingiza abantu omuliro? Faajaba qailan sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'abagamba alfammu walfaru, ebigenda osinga oyingiza abantu omuliro gugenda kubeera mumwa nabwereere. Bwe yabuuzibwa sallallahu alaihi wasallam ku bigenda osinga okwokesa abantu omuliro, Allah kyeyatugamba nti walaqad dhara'na lijahannama kathiran min aljinni wal insi, jahannama twamuteekerateekera guluupu mpitirivu abantu n'amajinni. Bwe yabuuzibwa aktharu ma yudkhiru nnaasa annaara, ebinaasinga oyingiza abantu omuliro, yagamba nti alfammu walfaraj, gugenda kubeera mumwa nabwereere. Akamwa kaffe basiraamu olulimi, olulimi. Kati nabbi naakuwa eddagala ku lulimi, n'agamba nti man kana yuminu billah, ddala ddala yenakkiriza Allah nti waliyo mubala ku lulimi lwe, wal yawmi al akhir, ng'okkiriza n'enkomerero nti ku nkomerero waliyo omuliro, ate bigendo singo yingiza abaana adamu omuliro lwe lulimi oba akamwako. Nabbi yagamba nti fali yaqul khayra, yogera birungi, era ebirungi abikubuulidde. Sheikh, tendereza Allah, lagira empisa ennungi, ziize empisa embi, yogera ebigambo ebikkirizibwa mu society. Toweemula musiraamu, taweemula musiraamu, tageya musiraamu, tayimba musiraamu, tawaayiriza musiraamu, takola buli kyonna ekirimu okufuna omusango mu maaso ga Allahu tabaraka wataala nga kiyita ku lulimi. Olulimi abantu tebayimbisa matu, bayimbisa luki? Lulimi. Abantu balina hifidhu mu nnyimba, amanyeezi abakoleya, amanyeezi abayindi, amanyeezi abakyotala, amanyi kadongo kamu, amanyeezi araga, amanyeezi aki, ez'abafirika wano Uganda azimanyi, ez'aba Nigeria azimanyi, ez'abazungu azimanyi, ez'abawarabu azimanyi, zemwita nashidi, amataali agamanyi, agenda wona atyoyo. Lulimi buli muyimbi amumanyiko ebimufaako. Buli Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba basiraamu, man kana yu'minu billah yenakiriza an, kitegeeza oli abatakiriza Allah, wa bil yawmil akhir, awwal yawmil akhir, ng'okakasa nti waliyo olunaku lw'enkomerero. Kubasirwa Allahu akbar, saba Allah tutaasi, naye qiyama sinyangu. Idha yatihi malaku lmaut, malaku lmaut webangeze nga bwe yajjidde baganda baffe abafudde leero abaziikiddwa leero, batandise ekiyitibwa hayatu lbaruzakhiya, bulamu buzibu. Obulamu bwe batandise buzibu, babusooseemu ekiro ky'olwaleero. Ate feeno ku nsi tubala kiro, naye eri teri kiro, teri misana. Allahu akbar. Daladala obanga okkiriza nti waliyo kabbuli, yatiika malakaani, ng'okimanyi nti waliwo bamalayika babiri bagenda kukujjira, fayantahiraka, bakusikambule misikini, bakutuuze, bakubuuze ebibuuzo, nga tebaseka. Aswadani, azarakani, baddugavu zigezige, balimu olwa bbululu, munkaru wa nakiru, bakubuuze ebibuuzo. Anaababiise ajja kubaawo nyina ebisigadde. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi yajja Uthman bin Affan radiyallahu anhu kana idha waqafa ala alqabr baka, batunyumiza nti Uthman bin Affan bwe yayimiriranga ku kabuli yonna, aba bagenda kuziika oba agenze makbara kulambula baliyo, yakabanga amaziga. Mikwano gye ne bamubuuza nti mayubukiika ya Uthman, ki ekikabye wange gwe Uthman? Nabagamba nti samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, nawulira omubaka sallallahu alaihi wasallama nga agamba, inna alqabra awwal manzil min manazil alakhira, kabuli kyekifo ekisooka, ke kadinisa akasooka mu bifo byaki by'enkomerero. Faman naja minuhu, anaawona kabuli naayita ebyawo, fama ba'dahu aisar, ebisigadde bigenda kubeera biki? Byangu. Kabuli bw'onoogiwona awasigadde wagenda kubeera wa waman lam yanju minhu ate ataaliwona kabuli kabuli neegaana kebalikuba emigo mu kabuli kebalifunza kabuli neekunyiga kebalireeta azaabu mu kabuliyo fama ba'dahu ashaddu nabbi yagamba ate ebigenda okuddirira waliwo dda mu mahshar ashaddu bigenda kubeera nga bizibu nnyo okusinga eby'omu kabuli kyovalaba yakaabanga sahaba bwe yatunuuliranga ekinnya kya munne ng'akulukusa amaziga olw'ebigambo ebyo nabbi sallallahu wasallam bye yagamba nti kabuli awal manzil min manazili l akhira anaagiwona awasigadde wamu bwegaana awasigadde wazibu bwewo ogiwona ebbaliro lyangu sirata nyangu minzani nti nyangu kantara ejja kuba nyangu hakaza n'okuyingira ejjanaako kujja kuba kwangu naye singa eneegaana kabuli neerema olwaleero abagiremeddwa fama ba'dahu ashadd ate bye bagenda okuddamu awo bigenda kubeera bizibu saba allah ateekemu abo baalinyweza nga tulingidde ebinnya byaffe kabuli kyagamba nti yusabbitu llahu allazina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi l akhira allah yanyweza allah yanyweza nadde simanyi nti bakyasoma obutabo ku kabuli naye waliwo ka vidiyo kebatusindikidde nga seeka ali bubi ekinnya kabuli akiri bubi asitamye bwati ku ttaka alisomera ebibuuzo asoma ebibuuzo ya abdallah ya abdallah owange muddu wa allah alana yatiika malakaani bamalaika bajja newootamugamba nabbi yamugamba nti abajja kujja newootamugamba munnange nno tafunye akadomola tayiye amazzi awo amatu gaggulire tamusomedde ebibuuzo ate namusomera ebibuuzo ebitabuuzibwa nayo olaba omubbi omuzibu ennyo abbire ebibuuzo omuzibu akuwa ansa nayongeramu n'ebibuuzo ebitagenda kukubuuzibwa ma kitaabu katekiriiyo ma imaamu katekiriiyo ma kibulatu katekiriiyo ma ikhwanu katekiriiyo mubibuuzo tekiriiyo gyebujyo bajja kwongerayo ate abaana bo ate mukyalawo ate bagundi ate omulimu gwo bajja kubyongeramu abo abasajja naye hadisi zajja bbiri emu eva ku abi hurayira ntuufu endala eva ku sahabiyu amanyikiddwa bara bun azib wemba seerabidde nga bonna batunyumiza sitoole emboozi nabbi sallallahu wasallama bwe yali agenza okuziika ne basanga nga kabuli bakyagitereeza fawakafa ala lqabur n'abaako we yatuula ne basahaba okumpi n'ekinnya nga bakyakitereeza n'asimba omuggo gwe mu ttaka ne tusiriikirira wa ala ruusina ttuyur au ttayir olusirikanga n'obunyonyi busobola okujja ne butuula ku mitwe gyaffe nga tebumanye nti wano waliwo abantu twasirika nnyo nga tewali yenyeenya kubaka sallallahu alaihi wasallama nayogera ebigambo ebiyitirivu nemu ebyo yagamba nti omuntu bwatuusibwa mu kabuli bamalayika bamubuuza ebibuuzo bimeka bisatu era nabitugamba man rabbuka ma diinuka ma haha arrajul allazi bu'itha fiikum byebyo bisatu kakati ate wama imaamuka wama kibulatuka wama kitaabuka nedda aba abasajja babijjawo ebyo bibuuzo biri bimeka bisatu bwomala okubyanukula hadithi emu yalaga nti baddamu ne babikubuuza balabe nti tolimu katamatama, baddamu okukyekinga ansoze kakasa. Womukiriza byanukula, saba Allah tuwe kubyanukula. Yagamba nti rabbi Allah, mulezi wange abadde Allah, irai Allah, diini yo diini ya Islam busiraamu, nabbi wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiraba ne bakubuuza wama ilmuka wabisomawa, kikyandibadde ekyokuna wabisomawa. Muddu n'agamba nti qara'tu kitaba Allah, nasoma ekitabo kyali kya Allah tabaraka wa ta'ala, wa saddaqtu wa amantu bih, nenkikakasa era nenkikkiriza. N'olwekyo baganda bange, tuvuddewa kyoba okkiriza nti ekiyama gye kiri, yogera birungi, toyimba, wejeemu okuwemula, wejeemu bino nti simanyi oli awo ku pool emboozi z'ekivubuka byejeemu. Mubaka n'agamba nti wokakasa nti tolina byakwogera, auliyasmut, kola otya? Sirika, beerawo obeere nga kasiru, teri agenda kuvunaana. Wabula ate bid'a, oba ozudde mu ddiini singa osiiba okwogera ng'olowooza nti ofunamu empeera mu maaso gaani. Oli n'omusanga awo nga tayogera, n'agamba nti nasiibye taqaruba ila Allah, yasiibye okwogera. Afe tetukyasiiba kwogera basiraamu, tetusiiba kola ki? Tetusiiba kwogera, leeta azikaari mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Oli waga nti nze nasiibye okwogera, walidde ddaakuki? Ddaakuki gye balya ng'onoosiiba okwogera? Ye woonooba osiibulukuka ogenda kukola otya? Futaali anaaba atya? Tuli wamu? Kati okusiiba okwogera byakoma ku mirembe gy'abaliba banu Isra, nga bona olaba kisa ya Maryam, maama wa nabbi Isa alayhi ssalaamu. Allah yamugamba nti abo oba otuuseyo bagambe nti inni nadhartu lirrahmani sawma, nze nasiibye okwogera. Era bona ogenda mu kyafaayo ekirala ekya nabbi Zakariya, we mbasiirabidde Allah omuwa omwana ayitibwa Yahya. Allah omuwa omwana ayitibwa ani? Yahya. Yamugamba nti kabonero ki kwe nnaalabira nti ngenda kufuna omuki omwana? Namugamba nti ogenda mmala ennaku ssatu nga toyogera. Kati abo baasiibanga okwogera, naye ffe tusiiba mmere na byakunywa na kwegatta. Min turu'i al-fajr ila ghurubi shams, ngenjoba emambya nga esaze, as-sadiq ya mazima, nenjoba okugwa kwayo. Kyekiyitibwa sawm mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Hakadha talaba ebigambo ebibi waziddu dhalika alqawlu ghayra sadiq. Ebigambo ebibi mwe muli fahisha, ebyobuwemu, yashtamiru ala alaya subbu abavuma, washatama abawemula, walghiba, wannamima, wama ashbah dhalik. Aya eyo bwe yali eggwayo, Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba nti bwe tunaaba nga twogedde ebigambo ebirungi, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Bwe munaakola ekyo ne mwogera ebigambo ebirungi n'okutya Allahu tabaraka wa ta'ala, takuwa eyo egenda kuviirako Allahu tabaraka wa ta'ala okulongoosa imaani zammwe, wa maghfiratu dhunub, Allah n'okubasonyiwa. Min fawaidi taqwa wa aqwalun sadid, fabittaqwa silahu al-iman wa maghfiratu dhunub. Abatidde Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah alongoosa obukkiriza bwe era Allah n'amusonyiwa n'amazambi. Wa biqawlin sadid, ate n'ekigambo ekirungi oba ebigambo ebirungi by'oyisizza ku lulimi lwo, silahu al-a'mal, Allah longo semiri mojo wa maghfiratu dhunub Allah na kusonywa na mashi Allah na kusonywa na mazambi nolecho aye yo jeje moko megase jijivam yenna kya Allah na yogera ne bigambe birungi Allah agena musonywa yuslih lakum a'malakum Allah jalongo semiri mojo nobukirizabo wa yaghfir lakum dhunubakum ati Allah kusanywe na mashi na mazambi go Allah kusanywe ne byonono akaza aye yukuna igamba nti wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aye yu Allah tabarak wa taala agamba nti yenna anti de yaj'al lahu makhlaja makhraja Allah matirahu bufulumiru wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na mugabiri ya makasira wa taqulatia wa tasubira ine jifanana bono genda ko musora kumur abasajja abashijanya nabi wa Allah Nuh alayhi salam abali abashiriku Allah yabale tere mbeera eyobuzibu embeere ya kanyigo embeere yobunkenke naye Nuh alayhi salam nabiranga yabawa solution ku bizibu byabwe byebaali baina nabagamba nti fakultu staghfiru rabbakum abange mulite istighfar eyo mulizi wammwe innahu kana ghafara mwenenye obusamize mwenenye okumugattako byemusinza atali Allahu tabaraka wa taala mubigalewo innahu kana ghafara Allah musanyi ekiyitiridde bwe munabanga mwenenyeze eri Allah yulsiri samaa alaikum midirara Allah genda kubeeranga basiza enkuba midirara eyomudiriŋŋanwa yulsiri samaa alaikum midirara Allah genda kubasiza enkuba eyomudiriŋŋanwa wayumdidukum bi amwalin wa banin Allah bayinji walize emali wa banina nabaki nabana kubaina kuzina abakazi tebazaala basajja tebalina maanyi gakisajja byonna fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara alwe kitabo ekiyitibwa mu'jizatul i'raj bil quran al karim kya musajja mu misiri yalaga ebyamagero ebiri mu Qur'an kiri mu mbeera ya tibbu ya kwejjanjaba yayogera ku aya eno nti omuntu ayinza okubula omwana naye nga okufuna ezzadde istighfar istighfar oyinza okubulwa amaanyi gali agammwe gemwita agaki ag'ekisajja wallahi noonywa ebidomola waliwo buno obuti obutambuzibwa obuki bunoono babuyita batya n'olya emirundo buli ajja n'ogula n'olya emiti ng'abantu abakola abalowooza ayina muswaki so olya mirondo si muswaki kiraba n'ogirya 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 naye nga musiraamu wallahi dakiika zemu bbiri satu nnya emu bbiri satu nnya kula istighfar Allah kuwa amani iyo ddagala lwakuba mmwe muzaalawo ebintu bya Allahu tabaraka wa taala yaseka binakola seka yakireeta n'alaga ino nti aya omuntu asobola okwejjanjaba ekimuluma n'ayagala obugagga gweleeta istighfar ge makola agali muki mu aya eno fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafar bwana maroba sonyiwa nga muleta istighfar yulsiri samaa alaikum midirara temuleta balugu temugamba nti waliwo abagema enkuba tekyatonya temudda mu bino nti simanyi mutemya emiti gy'ensi mutemya ebibira ebibira biweddewo tetugenda kuddamu kufuna ku nkuba amataba agali e Dubai waliye bibira eh amataba agabadde Dubai wabaddeye bibira teri e Saudi enkuba gye mwala bempikirivu waliye bibira dungu kakati yomuzunga ga ayi nkuba eva mbibira eva mbibira abali madungu bo bafuna bati enkuba ate nga tebalina bibira kiraba kati ebyo bifu naye istighfaru Allah isizaaku abantu webeenenya yulsiri ssamaa alaikum idirara bwe muneenenya maaso ga Allah jabbatonyeseza enkuba ey'omuddiriŋŋanwa ate singa munaagaana okwenenya gwe musana global warming ebbugumu nakiita wala tugende ekyeya wayumdedukum bi amwali Allah agenda kubabuutikirako emmaali mugaggawale wabaniina nabaki n'abaana wayajal lakum jannaati wayajal lakum anhaara Allah agenda bayinjiwaliza jannaati z'ennimiro abalimi singa banaaleeta istigifaar Allah agenda kubawa ennimiro oba abalimu emmwanyi oba biki oba biki nga alhamdulillah mulimu baraka asimbye omuti gw'amabogo tegugirako butiititi abyadde ebikata emimonde giba minene walo gye nagenzeekeyo mukyalo nga basimba emiti gy'emiyembe emizungu nene bagamba nti bukyanga bagisimba tebafunangako yadde akayembe naaka naye nga emiyembe egyo bagifuuyira ebbomba gimulisa buli muyembe oguba gujja nga guvonda kiraba oba yabijjamu olwemba kaakati wayajal lakum jannaati wayajal lakum anhaara anhaara gy'emigga mu nnimiro zamwezo Allah ajja kusaamu emigga gy'amazzi amakulu ng'ebimera bikiba si byakufuuyira si byaki ma lakum la tarujuuna lillahi waqaara waqad khalaqakum atwaara aya ezo osobola ozigobereganyako na zino Allah subhanahu wa ta'ala ziyatugamba wa man yattaqi llaha yenna abaatidde Allah yaj'al lahu makhraja Allah amuteerawo buki obufulumiro wayaruzuquhu ate Allah naakugabirira min haithu la yahtasib mungabirira nawe gyobadde tokola otya tosuubira musiraamu nobeerawo wiiki ku wiiki wuuki kuwi naye nga tolina mulimu naye nga Allah akuwa wabula ng'otaddewo asibaabu ezonoonya omuki yattaqi llaha bifiili ma amara bihi ekiyitibwa okutya Allah kukola ebyo Allah byayagala wayatruku ma nahiyu anhu omuddu nayeerese byonna Allah byeyamuziyiza yaj'al lahu makhraja min kulli dhiq Allah akuteerawo obufulumiro mu buli kanyigo koyina mu buli kaki kanyigo fakullama daaqa alayhi shay'un buli mbeera yonna ebeere kutte wahuwa muttaqin lillahi azza wa jalla naye ng'omuddu ayina okutya Allahu subhanahu wa ta'ala ja'ala lahu makhraja Allah amuteerawo obufulumiro sawa'u kana fi maisha aw fi amwal aw fi awlad aw fi almujtama aw ghayri dhalik embeera yonna gy'obeera olimu Allah akuteerawo obufulumiro oba buli mu mbeera yo gwe ng'omuntu bulwadde oba buli mu mbeera nti oli mwavu fi amwal oba emmaali yeetabwanye aw fi awlad oba abaana balwadde fiizi au fi lmujtama oba mu society au ghayri dhalik oba embeera endala zonna zewandimenye singa mutya Allah Allah jabbateerawo buki obufulumiro era wano sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymeen musharuhiye yagamba nti kuntu muttaqiyan lillah fasiqa inna Allah sayaj'al laka makhraja min kulli dhiq bira nisiqa bira nowesige mu Allah tabarak wa ta'ala nti ajja kuteerawo buki obufulumiro ku buli kizibu kyoyina لأنه قوله أو قول من يقول لشيء كان كن فيكون لأنه قول من يقول لشيء كن فيكون ولين سونغ الله تبارك وتعالى يجب أن تزيوك سونغ غنب شبين شكولات نشيبا ومن يتق الله سيكا الله آية ناجزا ينابا تدي الله يجعل له مخرجا الله متيرا وبشي وبفور ميرو يقام أنت ومن ذلك قصة الثلاثة يشوه كلا بركب السلام تشافا وشافا سجا بسات أبو اطبق عليهم الغار أبابا ينجر منفكو فنزلت الصخرة على الباب الغار ejinyo nereyiri ngula nirigwa mmuliangu webayisa ugwachi ogwe mboko fa arado ayyazahuha fa ajazu nibaga lukubira nga bali sindika live webayise ejinyo nerikola ki nerigana nebale merero fatawassalu kulla wahidi minuhum bisalihi amalihi ila Allahi azza wa jalla alabasa tubuyomu ya sayo mulimu guya kula kulwani kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala ama kulu nti tawassul ya miteke satu tekuli kogwa kuna ngaba sufi webaga logitira mbafu ngaba shia webaitira muhasani ne Husaini ne Ali ngaba lala abahamadiya webaitira mumiriza nabalala ngaba samizi be Uganda bagenda kubijja bya batata wabwe bajjajja babwe bani ne basabe empewo ezo tuli wabu awasubi ya mitekemeka esatu amakulu okusaba Allah ng'oyitira mu kintu kya mitekemeka tawassulu eno gye yaleeta tawassulu bi amalu saliha okuyitira mirimu emiki noteekayo omulimu gwe nti ayi Allah nakolo omulimu bwe guti kululu kusaba nsigeko obwavu era bagamba eno tawassul tosaayo mirimu gya bwatteeka wabula teeka yo emirimu egyaki egya sunna gye wakola ku lwa Allah ng'olina yakalimu kokamanyi gwe naani ne Allahu tabaraka wa taala nga era bano abasajja abasatu kisa yaabwe empanvu mugimanyi omu yatandika anyumya n'agamba nti nze nalina omukozi nekituuka ekiseera nga ayagala genda naye nga akasente ke tekaliwo nemugamba nti bw'oliba okomyewo ndikakuwa kasente sikayinaawo kati agamba akasente nenkafuna nga ndaba okukakuuma tekijja kusoboka nengulamu nti embuzi nenzirunda ezadde bwoba bwana bubiri busatu buna butaano mukaaga musanvu nentandika n'okukamamu amata naye nga buli sente zenjijja mu mata gentuonze nzitereka sizirya mbandi awo ng'omusajja ajja ngamba nti ssebo najja waneeno nompa omulimu nali mukoziwo ne ŋŋenda bbanga litambudde naye nasigala nkubanja enkumi zange satu masalan kumi satu ntie kumi satu ezo nagulamu embuzi emu naye olaba eggana eryo eggana si yejamala yembuzi eggana lyembuzi eryo ntie zonna embuzi ezo kakaaga zonna zizo zitwale ale ne sente zino zirabe ziri mbekebe nazo zizo sina kikumi kyenakwatako siina kikumi kyenakwataku muzaago zaakola amagoba yamuwa riba oba nedda omanyi muyinza olulamula nti seeka olaba eyo riba eyo si riba eyo siki eyo si riba ako kasiimu kaakati omusajja omulimu gwe yakola gwali munene oba mutono olwokufa ayinza okikola ekyo musiiba muluma abakyapangisa wano abamu mulina omuze gwammwe mu mwaka mulambo osasulamu emyezi mukaaga omukaaga ogusulira bwere gizanubba osasulamu emyezi esatu bujja wano eno mu makindi omwo munkere n'osasula akazigo omwezi gumu nuga ngenda kunonya ebiri inshallah ngumenkiriza bango byejemba nosasula yo mwezi gutya mwezi gumwe mitwalo 10 ne wiruka oyingira webwala bwalo ufuruma kiro subu yojisalira ku muziki tolikeerewa kumbo duka duka land road wallahi ngo mukaza akubanja bo musajja nga akubanja ngo sulira mu emyezi jena agenda okudanga wagaddewo wasibye wagenzi ngolo ofunye omwezi omulala ngo ogenda ngo opangise makindye omwaka togumaze kwa sheikh wallahi abo bonna bakubanja nayo basasule ne wabanga wa mulyaza manyambo bbiri mukaaga sente za choga dayo musasule bili musamu choga myalo bili musamu Allah akibaye miaka jiduka choga munno yaliwo nali nsomera wa kirasi za fezali ya wao emanga wao wezali fitu fifiri nga mwetu ya galila kiraba omonga tukubira mwaka pira mu lugodo lwa molo nga basimba ke ebimuli kiraba nene omukazi wa mwe yafagwe babisimbira tumuteerako edduwa kuyini gwe babisimbira ebimuli awo olwo olugudo balusiba olwo nga tekukyayitako mumotoko bazayitanga ba ne balusiba fe nga tusambiramu omupiira khalasi ne tweyagala kiraba kati ndi wawa kafe mumanyi seka aye mukyalo simanyi iyo naye nze kino ekyalo kyekape kimanyi ibanda Allah akbar kale mwetuzaaliddwa mwetukulidde mwetusomedde wano بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إشافة يشو مسيرة مواسوكة يجين جليل سيطولة وليش سيقول قلوا الله تبارك وتعالى والله شارشين نسيشاه ومدو قبيران أقبانجا nomongereza ekifaanaganako bwekityo then abalala mutera okuba batera obbateresa ssente kyemukola kiri haram tekikkirizibwa omusajja agamba nti mpumiraako ka ssente n'ogenda n'ozizaaza kyemubikola basiraamu tokkirizibwa kuzaaza ssente za muntu oba zikuteresezza oba ki eyo bayul iina abaddu gye bakola eyingira mu riba kufuna amagoba ezitabadde entuuyozo tuli wamu zitabadde entuuyozo musiraamu kati okuzaaza ssente kirala naye nakyo kiri ki kiri haramu oli mutegeeze nti akasente kewanteresezza nsaba kukeewolako naye okusinga okukazaazaamu n'ogenda n'olya haramu then omusajja owookubiri ye yagamba nti nalina abazadde abo nesaagala bba nakuwaza nenyimirira ekiro kiramba okubalinda bakole batya baggulewo bazuukuke mambaleetedde ebyokunywa byabwe mu mbeera efaanaganaku bwekyo allah we mba nakikola ku lulwo okugondera abazadde saba otugirewo ejjenja neriseeseetuka naye nga tebasobola erayitawo then owookusatu nagamba nti nalina omukyala ng'omuwala oyo mwana wa taata wange omuto kuba mu ddiini yaffe ney'obusiraamu okkirizibwa owasa omwana wa taata womuki taata womuto omwana wa taata womuwasa omwana wa kojjawo omuwasa omwana wa ssengawo omuwasa tubawasa era twegendereze basiraamu gye tugende ebukojja nawa abawala abo tetulina bakwata mu ngalo omwana wa kojja abakuyita oba omuyita maama wano mbuganda si bwe ki omwana wa kojja omuwala
oba omuyita maama, naye obusiraamu tebukukkiriza mukwata mu ngalo, yadde omuwa akafumito, yadde ye okukwata mu ngalo yadde okuwa akafumito, bwe byowooza maama. Oba oyo yennyini osobola omuwasa mu busiraamu, takuzira, takuzira. Wegendereze ensalosalo tuzibuuka nga tetutegedde, naye kati oba obitegedde kibagambe nti nnyabo nsobola okuwasa sembereeri. Bwe kiba kikalubye weewale, oyinza obutasobola bagamba ng'olaba ki tebategeera ddiini, bagambe nti tonkwata mu ngalo zireke maama, engalo zireke. Kati ono omusiraamu agamba nti nze nali njagala muwala wa taata wange omuki omuto, naye nga laavu gye mwagala nayo si laavu eno eya bulijjo, wabula nga laavu ey'abaami gye baagala eri abakyala, ne mwewuubako, ne mwewuubako nga ye tammatira. Kaseera kaatuuka sizoni ya njala, omuwala n'ajja we nali nsula ng'alina obwetaavu n'abeewaabwe, naye saasobola kubumuwa okugyako nga mmutegeezezza nti mala kwendako, mala kwendako. Omuwala n'akkiriza, ne tweyambula engoye zaffe, tewaali bupiira kuba siriimu, ebiseera busiriimu yaliwo, siriimu yaliwo basiraamu, siriimu teyaliwo, la shaka teyaliwo, tewaali bupiira, mukyabukozesa. Mutya Allah temwesula mutaluka, temwesula mukuzikirira, mukyabukozesa banawusulu balina ekigambo ekigamba nti ijimau sukul, abamanyisinga basirika kiba kimaze okweyoleka nti ekyo kitoofu. Mukyabukozesa? Allah akbar. Oloyise nabuzi eri abasiraamu ne bagamba nti twabuvaako buyulika, nange ne mbagamba mukube essimu babakolereyo obunene. Allah, abasajja basansanyiza obwononefu. Wali mu katale buli wiiki basawa bateeka akabokisi ku ttooyi z'akatale mu busaafi awo, naye ogenda oyitawo nga bataddemu obupiira obwo buyitirivu, wallahi akawungeezi tobusangamu, tebugwamu kiro, babuteekamu ku makya, akawungeezi tosobola kubusangamu, eba yakaze dda. Allah akbar. Ne ku malwaliro era yonna batekolaki, bateekayo edda mwayitangamu n'ekizindaalo, abaana b'ebizindaalo, ekimotoka nga kiyitamu nga kigenda kikola ki, kiringa ekikasuka ssente naye nga kikasuka bupiira, abadde obongere okwonoona mu nsi. Kyovalaba Allah munyiivu eri obwenzi, kyeyava aleeta ekirwadde ekyo ekya siriimu. Bwe kiba kikutteeko mu mbeera ey'obwenzi, akiwuliramu omuki omuzinzi. Kaakati omusiraamu oyo yatya Allah, bwe yagenda okwegatta n'omukyala omukazi n'amugamba nti ittaqillah, tyana tya Allah musajja gwe. Kyetwagambye wano nti omuntu singa atya Allah, Allah amuteerawo obufulumiro. Omuwala yamugamba tya Allah nta awantu awo wawanvu, saba Allah tuteekemu abo ng'omaze n'olabako sheikh nene baga tya Allah takuwaawo ekola ng'abamu mubakubira obusiru nagaa nti sigenda kujja tya Allah, la inna allaha ghafuru rahim. Aya togimanye eyo Zulaika, tya Allah musonyi, Allah musonyi. Wallahi abasiraamu benda, abasiraamu benda sheikh. Omukyala agamba nti oyo yanyendaku, wajja otya yangamba nti Allah musonyi, ajja tusonyiwa, kakananga nyenze. Allah tutaasi. Naye omusiraamu yakyeresa, wallahi n'atayenda, ate ne sente n'azimuweera ku bwereere. Amugamba kola otya, genda ejjinja ne liseetuka ne livaawo, Allah tabarak wa ta'ala nabila nga yabajja mukanyigo kibalim bubo inawu mulimu nawe busobola okusaayo nga wagukola kulwa Allah tabarak wa ta'ala buseyo Allah jja kufulumya mbizibu Allah jja kumalira ki ensonga zo obuzibu bwe tulina nti twagala nnyo ebintu by'okugezesa n'okusooka olabako seka gwe wasaayo byakola kyo ekibuuzo okibuuza otya otugamba ebyo gwe wakikolako nebikukolera seeka siraba guseeyo Allah ajja kukufulumya mbuki mu buzibu aya eno ngegwereza ngegwerera nga tugimaliriza seeka yaleeta embeera eyo n'agamba nti inna allaha yaruzuku man yasha bighayri hisab Allah waba asazeewo okugabirira akuwanga waba akoze atya nga waba yagadde nga tabaliridde naye seeka n'agamba nti ku aya ezi ekyokulabirako kino wammanga abakkiriza tukitegeere abakkiriza kino tukitegeere anna rajula omuntu yaktasibu lmaal min tariiqi lmuharam asobola okukuŋŋaanya ensimbi naye ng'azijja mu maali muki mu haramu jajja sente ze makubo gaki ga haramu katariiqi lghishu ng'ekkubo lya gishu gishu kiki alghishu man ghashana falaisa ng'otunda empale n'okwata awali ekituli omusajja ajja n'omwambaza engatto ng'omwambaomusoko yambala akaviiri kigere nekiseerera nekigwayo naye nga wallahi okimanyi omusajja engatto tekola etya temutuuka naye olw'okuba omwambaziza akaviira kange kigere kijjamu theni nomuga akaviira kange tukatwala sitookisa eno gireke wano nferereko abalala agenda otutuuka ewakange ekigere kiyitamu gishu engatto ogikuba ddaayi ng'ebadde enjeru n'ogiguza omwana w'essomero bamugabe nti leeta black shoe wiika ebeera ebyo ngenga tezeeyo kooli gino ebyo nakugasha kiraba man ghashana falaisa minna yingira buli wamu buli wamu buli wamu buli wamu waliwo obubbi kakati abo bafuna emaali eya haramu emaali eyaki eya haramu waneeno mukisenyi abapima ebijanjaalo miceere twala tugende abasuubulayo baŋŋamba nti ako akasawo akabiri mu ettaano tekawera naako akasawo akakiro ataano bw'oba ogenda ogamba gula muceere tebuwera ale bw'omugamba nti kapime nga ndaba takasaako kuba yamaze edduka siiringa agamba oba toyagala gende ewalala kuba yatemyeko dda kiro nga ttaano oba bbiri kiraba eyo nagishu ezo sente waziira zibeera muki muharam kaliseeka agamba nti awo riba oba omuntu ng'afunamu sente ze zirimu ki zirimu riba awo ma ashbaahu dhalik oba ebyefaanaganyiriza ebyo karishwa arishwa tuyenguzi olwaleero mubadde mukwekalakaasa kigambo kyaba ulama kwekalakaasa oba corruption oba ki tetukkirizibwa kola ki almudaharat kulluha haram au bida okwekalakaasa konna basiraamu tekukola ki tekukkirizibwa min albida singa oli akiteekera mu mbeera ya ddiini ale singa oli akitakiseeredde mu mbeera ya ddiini nga kiseeredde mu mbeera ya nsi kiri muharam era omusiraamu waba kikozi tashbihu lkufar kwefaanaganyiza bakafiri tetwekalakaasa ndabye ku mawulire awo ng'abamu babakutte kati bafunyeemu ki tazzeeyo waka bamukubye obukokola bamukubye obukongovule bamugongobazza kiraba ate balina omusasuza bagambye oviirayo obwereere bagambye oviirayo obwereere musiraamu kale ate olitandise kukuba busimu sekafata assalaamu aleikum manyi ndi eno mukagundi bankutte nfunira yabiri awo kiki nabadde neekalakaasa nga nfunyiza ekikonde tuli wangula eki engule sisobola zizikuwa musiraamu firayo tuze tukusomesa nti tewekalakaasa nga gogamba togenda kwekalakaasa mbu nga byetulaba e Kenya bali abekeya mubeesonyiwe omusajja atuula bweti ku ttanka neyeekubya ne serefi ali ku ttanka yeekubya serefi omulala namulaba yanywa tiyagaasi muvubuka tiyagaasi yamunywa temwamulaba yakwata akakebe ka tiyagaasi nga alinga afuwa sigaasi kati abeeyo ab'e Kenya mubeesonyi bino ebya Uganda biraalamu basiraamu bajja okukuba emiggo bajja okusiba okwekalakasa bidi abasiraamu oba rishwa muddwalidde enguzi gwe togirya ate ngaera ogenda okulaba okuva wansi aka kuto nguzi kujja kaba Allah bakoze atya basaasidde mumanye embeera gye tubeeramu obeera musango ddala naawe ng'okimanyi nkoze omusango n'okola otya osaayi genda ku malwaliro bano baakedde dda basimbye layini bonna balwadde gweolwokuba olina akasenteko n'okola otya osaayi kyafuuka aada eringa mbeera yaffe ya bulijjo genda buli wamu kati ate nga mugaba mwekalakaasa yeekalakaasa yennyini muli wanguzi kiraba so ebintu ebyo si biki si bituufu naye katumalirize ekigambo kino sheikh kyeyaleeta yagamba nti omuntu singa aba ajja emaali ye ng'ayita ebya makubo ga haramu nga gishu nga riba nga ki kati yagamba nti wanassu fi haatha ne bamubuulira nti ekyo kyokola si kiki sekituufu watarukuhu lillah naakireka kulwani kulwa Allah faina allaha sayajal lahu makhraja omuddu oyo alese riba kulwa Allah omuddu oyo alese gishu omuddu oyo alese corruption enguze bwakireka kulwa Allahu tabaraka wataala nga bamaze omutuusako nasiiha Allah amuteerawo obuki obufulumiro wayaruzukuhu min haithu la yahtasib bulijjo ayagala kuŋŋaanya Allah n'amugabirira mu mbeera gy'atakola atya gy'atasuubira seka kyagambye wano Allah n'akugabirira okuleka enguzi okuleka riba okuleka gishu mu byonna bw'obireka ku lwa Allah Allah akuteerawo obufulumiro n'akugabirira mu mbeera gy'otasuubira walakin naye la ta'jib toyanguyiriza nti bwe ntya riba enkeera nfunirawo bwe ntya oko enguzi enkeera nkola ntya nfunirawo bwe ntya okubba minzaani enkeera nfunirawo aa namwe abookya ebyuma muyina engeri gyemubbamu si bwe kiri muyina engeri gyemubbamu basiraamu namwe abookya ebyuma waliwo ke baŋŋamba nti naabookya ebyuma balina engeri gye bagiraagiramu kati yagamba nti toyanguyiriza nti ogenda kifunirawo ekyo Allah kyakusuubiza wala tazunnu anna al amru idha taakhara falan yakun ate tolowooza nti singa Allah abakereyesezza n'atabikuweerawo tebijja kukolaki kutuukirira ekyo kikuveemu musiraamu walakin naye kad yubtaliya allahu al abdu Allah ayinza okugeresa omuddu we fayuakhiru anhu thawab Allahu tabaraka wataala fayuakhirahu anhu thawab n'abeera nga amukeereyesa omuwe ebyo wabula n'amuyinjiwaliza enki thawaba empeera era ekyo Allah n'amusangulako amaki amazambi ge mubitegedde basiraamu then wano ekirala n'agamba nti singa Allahu tabaraka wataala abakuleetedde embeera efaanaganaku bwekyo toyanguyiriza era toggwamu ssuubi sigala nga osabara ogumiikiriza kuba Allah ayinza okukugezesa n'atakuweerawo alabe omuddu ono anaddayo ku riba omuddu ono anaddayo mu kubba omuddu ono anaddayo mu corruption mu nguzi Allah bwatyo bwakola atya
bwagezesa abaddu be wala takun aina rizqu min haitsu la yahtasib bal intaziru wabula beera ng'olindirira wasika ba'idu llahi wasika bihi wasatajidu wala tajal walihatha jaa fi hadith ekyo nno kyajjira mu hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujja kumawo insha allah. Wano sheikh yalaga nti fasbir guminkiriza waturuku ma harama llahu alaika weerese ekyo allah kyeyakuziyiza wantadhiru lfaraj olindirire obufulumiro warizq min haitsu la tahtasib aw la tahtasib era allah ajja kubeera nga akugabirira mu mbeera gyotakola otya gyotasuubira. Wabaraka llahu fiikum wakassara llahu min amsalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.